agenda. Fair agenda wezi lenga at the moment. Tuwa mlole, zuwa mnyonye. Sikoli vinda takulenga being honest. Been so long, every song show some progress. Chiki sasa tapping those heads nodding. Noted ni manuchi tuko after. Faster, vile tunasonga faster. No charm, buda mini world class. Wapi lada, rada, rada sasafi mada. Hisi kisasi mini Robin Van Pasi. Nazi tuma kama risasi zihitaji kubwa na fasi. Ni shawti ya wasi, wasi ni shawti ya nini? Karumanzira, karumanzira. Vitu na wa chain. Karumanzira, jiwasa ya rain. Karumanzira, karumanzira.
Wow.